tekile hi ku famba mama mina ndzi ta kala ndzi ti boha mama
na 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 mino na 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 peri
mina n'waleki ya vanga wela le mutini wena wa nga tshama hi ku laya mama
na 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 mino na 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 peri
mina ndzi si ala ndzi ya ala mama mina ndzi nga sungwa hi ku rhoza mama
na 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 mino.